waxaan ku sasabaa ku saxshaa habeenkii sawirkaaga weeyo soo suran hortayde nafta waxaan ku sasabaa nafta waxaan ku sasabaa ku saxshaa habeenkii Asababin, asababin, asababin.